Ministry y'ebyobulamu ekakasizza nti abantu abalala basatu be bazuuliddwamu ekirwadde kya Ebola era bano bawezezza omuwendo gw'abantu batano omugatte. Ateekerateekera Ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine agambye nti abantu bonna abalina akakwate ku baana abazuuliddwamu obulwadde baamaze dda okubafuna era baddiziddwa ku bbali okubalondoola.
Abantu ababiri be tubadde mu isolation basisinze positive. Driver eyatwala omulwadde eyasooka eyafa n'omu health worker eyajjanjaba omulwadde oyo ne basisinze positive. Naye ate ne tubeerawo information gye twafunye nti waliwo omukyala eyajja mu ggwanga nga tetunnaba ku declaringa bulwadde buno ennaku z'omwezi 10 ngaali mulwadde bunya na ngaali eyo ku kitanda bw'ataawona najja. Baatuuka wano n'agenda mu ddwaliro erimu eya private ne bamujjanjaba n'abeera ennaku nnya n'avaayo n'addayo ekongo. Naye kati omuntu eyamuleeta pilot eyamuleeta yatubuulira okutuusa lwe twafuna erinnya ne tugenda mu ddwaliro ne tunoonya okutuusa lwe twafunye sample eyo mu ddwaliro gye yalimu. So ne tujjayo sample ne tujjwa ne
Professor Dr. Charles Olalo nga yakulira ebyobujjanjabi eby'ekikugu mu Ministry y'ebyobulamu naye agambye nti kisaanidde abantu bonna okugoberera ebiragiro byonna ebyabaweereddwa mu kwetangira obulwadde buno. Omusujja gw'olutentezi amaaso agamyukirira okulumwa mu nnyingo okuvaamu omusaayi mu bitundu eby'omubiri eby'enjawulo bwe bumu ku bubonero obw'oliko omuntu akwatiddwa ekirwadde kino.